Kuptika.
International.
Prefer kokwa tempia.
Make sure my G.
Nde me baba jinke mbura jaga debuli kagero.
Serious? What your shoes international?
Iwe. Nde me wata vya libu ino. Kai shire nje wati. I don't need a broke nigga.
Nigga.
I want some dad sugar.
Sugar.
Noti na kolombe ya mishishile ilo mailolo wanchipusha tipe pshinga. Watimo balundo. Uwakuwa mpela balundo. I want some real money. Palo, not love yam kasido.
Ati, ngate iwe feka chinondo. Teti nkupeko fika soro kanondo. Ichi ta chfuawa pia nefi marondo. Chfuawa la venga chitwara ko balondo. A venga chpako barondo.
Palo,
ati kuwa kwa nisha barondo.
Palo,
ata, sera.
Sera kongate tu kwa nisha barondo.
Palo,
if your mouth think about it. About what iwe kembo kembo broke duty. Mune salava kukunga walimona poka malasha. Densha heavy duty. Niwe kuwa mpela balondo. Numa love to uchushu mwa wafi mkondo. Can you handle maintenance week? Every week kuwa kwa nisha iwe konto. Tell me ponto, I'm not just your level daddy. My type ni vadi ya mashuga daddy. Tapu tapu ka TXNID. I'm not that regular girl buddy. I don't need a broke nigga.
Nigga.
I want some dad sugar.
Sugar.
Noti na kolombe ya mishishile ilo mailolo wanchipusha tipe. Pshinga, watimo balundo. Uwakuwa mpela balundo. I want some real money. Palo, not love ya mkasido.
Ati, ngate iwe feka chinondo. Teti nkupeko fika soro kanondo. Ichi ta chfuawa pia nefi marondo. Chfuawa la venga chitwara ko balondo. A venga chpako balondo.
Palo,
ati kuwa kwa nisha balondo.
Palo,
ata, sera.
Sera konga tetu kwa nisha balondo.
Palo,
iwe haba bombe. Dakana sano tufipo tuwa mabondwe. Songa tetu chita 4 step ya bombe. Kuwa kwa nisho kuntwa na kubiri kufyaro mutele. Fwene niye mnene murumendo. Kwacha kwa tira mpuisha time kanotora. Tene type ya vari otora. Wirai mwona butunya roala. Mwona bote ansa mpatumba na mukabongo. Pavenso na ngubife soka tuwe baka viongo.
Aka
kai vika fatika mongora. Kwa tishero kenga kuingisha kukalongoma.
I don't need a broke nigga.
Nigga.
I want some dad sugar.
Sugar.
Noti na kolombe ya mishishile ilo mailolo wanchipusha tipe pshinga. Watimo balundo. Uwakuwa mpela balundo. I want some real money.
Palo,
noti love ya mkasido.
Ati, ngate iwe feka chinondo. Teti nkupeko fika soro kanondo. Ichi ta chfuawa pia nefi marondo. Chfuawa la venga chitwara ko balondo. A venga chpako balondo. Atikuwa kwa nisha balondo.
Palo,
ata, sera.
Sera konga tetu kwa nisha balondo.
You already know what it is, right?
Pano
Mazlandes.
Man, I'm choosing international. Young Bliss.
Nakupsika. Sera putai.
Managers there are your ink. Pablo BMB. Big Swaba Palo Saka. Cat, cat, cat man. So serious.
The mass.
Government. Mr. Lukuno Siwali, Boss Evans, Mr. Fumi, Will, then Ali Dole,
oh my God,
Mr. Jacob, JCL, Joe, Badest.
Downloaded from iLoveZetMusic.com.
99.